egarki ona jatin habul skab umma tobe ko magadanta on jeddir fu on mon halno on ni fadam hada monde haysa amadou haysa fuma
te yanta frida fofma
jeddir ayni kalno on do koto jangirde ko feo deego de lerdu kasendu da habur findino me jah me kalno on do skab umma tobe gonde ton e maradi gombe gade buwol e bojino gane mabbe men kantene ko men bawri pidoji men ko tanninol bonno mo i joddo kala ton den zander on kuskab umma tobe ga i kala do cellal bonno joddo kala ayni wada ma nyanye lasso i joytati yago waranja ilero september ko dub ujina didi i lasso
non non bannira bot joddo kala oni be gadi dun chaka sarobe masuka umma tor har ko darta cellal himbe e masador maji kuska umma tor e masuka e famarbe dun hali halaji kewdi men kettino ko be kala ni banni men mustafa mamman sani
so forum visa affair
bot joddo kala o koromun woni wadde dimma le ko ni etawa lemun jon o hebugol golle yaade to sukab ummatore kambe darde chadale ir hen woji de kebane mosola e jamde du wade
recommendation
la question de la santé docteur chellal bibbe adama se beynugol fino de niki wama de lady nigel him eno tiewa ko hunino ko sentini mido mija ko gada batu joda kalengu no wadan sarusi haujine fi chellal he beynugol heba jehol yeso der gollejum
s'améliorer
donc Dieu merci
Allah yettama umma tore fuddi famde e gollidide e hunde fu ko ikkintina domun ciagal mum waddude ballamun der durwi digol e fi cellal nimbe e beynugol du
de la reproduction
bannira o ci aki jangirde ko dubu jina didi e lasso yaade dubu jina didi e lasso e go o koy an wadate go o lewru octobre yarama sappo e joy der lewru e hanono gouvernement haliri ko wattini ci aki jande de horaden en ko woni bonon daaji diyan ko waddi der jangirde men kettino ko banni men waddani men fanta shams ko dum firti dengal fulfulde
ko heddi watta balde sappo e joyi ko l'école fudde leedi men Niger do endan jonnon classe yi to jangete do fa hande himbe lati be ndiya nyaami baadeji mun en gondon endan joodi l'école mo nongare do enan gallu nyemey don min tawi himbe heewbe no gondon enda do joodi der mabbe do kondan nan biite do Fatis Soumana no wonde koreji mudum kanye koreji goddi fereji o wi ndiya kan libi suudu makko ko warti o joodi non enda joni ko mi jeto woni dum woni chakite mabbe eno kurnde enda
wala mo hida ekolo ummu de ko min gadirta muraduji ummaki jande de ni woni min gala to jom min godi ba jomu nati ekol tiede de arete min gala dum to min balata ma min gala minen gi a himbe no koja are mabbe no dilla minen kay min gala foto min jahata sai ni gomnati on wala min wadana min ba ten dege non der geseji no wadan min keba ko yirna
o do du kono yatina college hikka fu o wita kenan ismail o wi kanka ko wono mo jota woni to be jeebe egine be jaare nokkure wonde to woddi lekkol mo jangoto on
di ko enangu mo ruuto
de min biama min jarte nokku boddudo min gaddane baasiji to min natta to min jodoto de tawe wona nokku boddudo non
gor kam matinangu mo
le banger de diyan dan natu no dan da fudde dan sojjoro gada sedda sedda fa wobbe kan do berde mabbe bela o be do cojjo nokkuje mabbe kidde ciudi kewdi fuccan
man jana on ton en karma kolo de region tilaberi
non non bandiraaje nono suka ummator be songay wonbe gadira golleji mabbe diyan waddani be bononda sanne kasen du haddi dogginol masinaaje der gallure mabbe
nanino aisa hanano president communal on o muska ummato ye halni habibu garba
nay karmu furta jala
wallahi le alama muska be ummatore be karma tawa wela feese gambi be godino golle mabbe halal ko be gattano den handen dum wala don kabu kabu be gadanno porporoji paddama hewbe mabbe ngoni ni no jilo le wurono ngala fungal gatta gere mabbe sigila keno gattol kaliji dabunde be gada tamiru amma ndiyan dan wari boni no kuje den fu hande ngene be ngoni be jilo no wobbe de golleji din kanti no jander leede yasin filoade hande keri leede mabbama hay hande suka bu matore karma no jurmini
on ki yadin ga hurta jeyi go bakarande de
buwal e bojjinol gari ko sukaɓe ummatoɓe gonne go'a illa sappo ɗiɗi leru septembre jotuɗum ngam waddude lamningal nder gari mabɓe ton ɗen maraɗi
non non banniraw eɓe gaɗa golleji ɗini dow nanganal ardiɗo région on en ka yaadu yesso golleji mabɓe min kettino ko bannimi waddanimi mohamed mamman ko ɗum firtiɗengal fulfulde
gollal filla wutugol ele gallure nde endan waɗa kana ni gam ko gouvernement mo région on endan sukaɓe rewɓe kañe sukaɓe worɓe ɓe fuddu kondan ɓe gaɗan gollal ngal dow muyaɗe mabɓe tanno kay wonko gari poti don endang be bibe jidana ni nokkure gouvernora o endang be bu wadu be lamna dum faawoda suule tanang Bukari Mahamman Sani kawjina do filo ladde je jaye le jomo maradi no famina hononi
c'est pour mobiliser les gens
dum tawa kena gam hawrude nimbe heba mbayle jikuje mu en jom o min gonana miden dara hawtade e mairie on noy min baawi hawjorade koy amen gam fu yoppantake ardibe ben tam wadde golleji di fu dey hawtade e mballaga umma tore feende goddum wala no wada
vraiment on peut y arriver
Samira Sani no watti hijab mum faano wodi suka debbo non latido burta dubi sappo e jerti ko mo wadi sigila do fi wadde mballaga makko fu gollal fugal on hawrine mabbe kambe sukabe wutobe gallurbe endan holli
gaskiya amana agenda di sosai
gonga minen welto sanne hana minen tando wonno welto to min kai no doje am ni woni sukabe umma tore andudo no wawa walli fu no handi wadda ballamu gan himbe keba gada golle de no wodiri da hande minen gombe no gada golle de hana gam min kokki goddum min galana minen gada dum koy an
ni dan mu yara makam
dedo skut en yete kambe du kondan e be ngoni e aadi do gollangal enda be gadda keddi ballaga mabbe fu do fi mojjende gallurnde faawoda Boubacar Hassan goto skut en momaradi nani ko haali
oni do pa toujours
min damta wakkati fu e yobede mide hen e wallude iri golleji di gambaka kengan wala hen himbe skut be maradi njeyi bermo gada be ci gam ekintide tindinde sukabe ummatore do majjum mido mila du gam bayle lobbe no hebete der majjunno
e positif
suulata nan Bukari Mahamman Sani kawjinaade fladdeje jaye o wi tan himbe bayilti ala haliji mu e jonde mu en e faande pirtol ko e wade tindi yaade sukabe ummatore be enna gam batte be pam golle mabbe to fu gallurnde heban yaadu yeso ko moddi san
jemme jame natano da haburuji me ko sonnyinor banno
Minister Kawji do fille sukabe ummatore e fijoji pirtol balle Kasum Mukhtar ardike altine o en do nyamay joɗinde fedde hawjine sigilade duro hikka teotol tako bahi laso en madidi ko watte ko o yaade sappo e go o lewru janvier ko duɓi ujina didi en malaso e go o do nyamay hikka duro goni foto diri fi nyaw coronavirus dun sabe ko minister Kasum Mukhtar holli ko gouvernement darto ko himbe tokka laabi kisinoji himbe en manyaw
amen kantene haburuji me ko sukabe ummatobe ko hanne sen jangoto Allah yarimi men jetti ikecinaji mo